Yes, young Sita Lendo, Belly a busy window. Jalus is good, Namashelina, Mashele. Ay, Talon promotion, the horizon, push his part in the mini. Talon Feliz and the Fogos and the Zengen Cotini. Yes, young Sita Lendo, Belly a busy window. Jalus is good, Namashele. Oh, yo, yo.
And if you can see it. che.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
za ngoma hapa na semi ya muda ani ndize nipe mkutu na wame ndize nfane na machupa nipe nari ani mkulise nenda wenye zina mkuse kukulisa ngoma hapa na semi ya muda.